baba balde banenyanga wendi wabula musembere bintu isanje biwabo omanyikazi bwenakula kale ngaswala yanyo kuyiye ebintu ebimvumia nonya kyendi bawamupagidde abange ensima nange mumpudde omuntu owebbeyi nakati kenda bise nafunyeyo kuuga omusomo topiki yaleere kwata kukola bwawulira ebyokukola wabinyuka ogira otambula mweno sikwagala naye gwe munnange okyategana eseene ekunyiga asembera kulunondesa magezi omuntu okukola n'oyitibwa bambi ayinawo ebizibu by'osanga bibeeraku mubeeramu ab'empiiga amafitina kulikootandikawo ne bajereka era bangi bannaffe abaalemwa ng'awoze by'obutale ebyo sibisobola gw'osanga jjuza erwanjiri yeetisa ekibba atambuza nti bameka b'osanga abaali mu kkola ey'emirimu n'ensonga emulemya nga tematiza awoza nnavaayo olwa nansiri yanyiya woteeri oli aloga kale okuwangula duniya osanga mu ensozi nga nkambuddamu kuzeebalama awunyuseseke okupakasa kubamu biibino k'oguma n'obyeŋŋanga awo ojja kufuna tosenguka ekigambo bandoga nakkanga amugamba ebiibino omulimu omukulu gonnemyasikwa jjajjaawo kubangibwa omuntu atakola kutyanga katonda yekiika muli mulangira sikwa jjajjaawo n'asomba amalogo nga kutiisatiisa obeewa akagambo kyeggambye kadde busikwa jjajjaawo alimirira munno gyakola kiweewanikanga omulimu gwa munno senku sikwa jjajjaawo siranya bannammwe n'abamu bagenza magongo omulimu gwa munno tafu sikwa jjajjaawo twalimya munno obwo omulimu ogufudde obusikaku yemu akayimba kaakano sikwa jjajjaawo ndowooza gye ŋŋenda kakati nkuwadde omumuli bwe mbula mu mbeera y'ewaka nga mpanga omanyize by'obuweemu byewala bisudde bannaffe bangi baawaba olwenuulu temunyiga ab'emize bwegityo kukonamu oluusi n'oyiga kintu kupakasa ssente lutalo gwe lumba kijasaba kanga tobatya n'obula bakanga sambalaba gyempita n'oluusi nange gyenkola beetuuma obuyinza n'olowoozo boono katonda bwakkanga ogamba muganda wo beewaana ebitundu gyasibuka n'ofa omwoyo nasomoka lwera okyangaya osanga omusoga kyakozesa ate ekyakiyira bwe yamubuuka gy'oli nnyonyi n'abeekyaggwentwetwe n'ebitundu bingi ebirala kalikyaya bwagikkangisa takutiisa mugambe n'ewammwe nti sibatene emagezi ag'omukkakkanya mu abasibuke wakisooka mpala n'okumpi ewaala kimwogero kkanga kyambula sekamatte kuliiso gy'okimpi ŋŋamba abantu kimugamba omuntu okwewala mpulira beewalako yakkanga n'oti omuntu yakubya gy'asibuka n'otala eyava ebwamba bw'anyumyayo n'oti ebwamba gy'oli mu kujja yali nnyanyonyi kikyakujja ewammwe gy'owaano gy'okotogera emirimu gy'abanno gyekomya n'ogundi oli mubi tokangibwa omuntu atakola kutyanga katonda yekiika muli mulangira sikwa jjajjaawo n'asomba amalogo nga kutiisatiisa obeewa akagambo kyeggambye kadde sikwa jjajjaawo alimirira munno gy'akola kiweewanikanga omulimu gwa munno senku sikwa jjajjaawo siranya bannammwe n'abamu bagenza magongo omulimu gwa munno tafu sikwa jjajjaawo twalimya munno ogwo omulimu ogufudde obusikaku akayimba kaakano sikwa jjajjaawo kintu kupakasa ssente abaagalowa weesiba bbiri osobole abaafuno basanyuka oli munnakuza abantu bantama tebakwemaza obeeko w'okoma mbamanyinya ab'ekika bwe kiti batwakusabira gy'oli muganda wo okolera mu ntalo okuva lwe watandika mwatte olufunawo nga bajja beesesa bali mu kampala te wano tobitundawo nga ntunda n'otuuka okugamba yewe ettaka babamu kwesuusa bangi baali mwadde eby'ensi kwe kukola empala nayeetamu takusengula kulesa ebyakumenya mbunno omuntu si yefulaana lulimu kujja kugwerumba bulungi muliitamu okusomesa olutata mumanye yakyawa okumanyera n'okubuulirwa kwetamuwa naye kukutira obugumu gy'okolera nywera mulenzi okuwangula alemye emirembe gye okunoonya ssente tokufuula mannyo kusinikaala osobola kulemya by'okola amateeka g'obugagga gaagano wamako gatuukiriza buli kyobasekulubiya mubeeramu okukeera mu mpewo nkugambye enkunta okweresa ebirungi n'oyitibwa oluusi omufuta ng'oseevinga
kubako kekerezo lokubangezo nali andi
wabana sinzira kulangirawo ujeka kale no bananga bagalo malabye kona kadde kango wento ndeka mutendereza jensi jobugozo bunyumo bujuda makuru amau sona kulira mapera ntuntu no mukyale ngando mu sokole bukeserie wala sana kuzibwa bulungi ne manye bisimba abantu mukume kyale tanche yami abalimi ayitawo bankukule nange ndeega kubamba kwenye kumisemi yese kasiwayimbi eryakapoli nonyalubira ndabulaba ekikampyekola sigenda kuvaawo kange omuntu atakola kutyanga katonda yekikamuli mulangira sigwajjajjawo nasumba amalobo nga kutisa kisobe wakakambo kigambye kadde sigwajjajjawo alimirira muno jakola kiwewanika ng'omulimu gwa muno sefu sigwajjajjawo siranya bannammwe n'abamu bagenze magumu
www.mp3ugandanmusic.com